kulay horta mooshinkiisa aniga waa nidaam ale sharciga iga tahay
kasi
mooshin kooli waa lamba sabo musuqowdo ilaa aniga meel xiray lanka madi oray xeer hoosa suusudo meel raayisa gudi hoosa suusudo maana buuq ka qoranta midaa suubada maana wada ila ka heli lanka madi ismaana ku hab gudiya maana arama waa suu raay ka tahay laakiin waxa aan in door dibana wal meel raayisa kumaan calaay misaal ilaah tumir raayisa wal oo una hadalay oo nidaam ale soo gudbay
marka una weydini sababo ka eedan mooshinka hata gudoomiyaha oo cusub la kusheeni mayba sheegani in inta badan boosto ad roogda beledkun bay dhow deegaanka degmadii Bardaale ad warbadan buun ku hayna marku arrimahaas iyo aan dacoodayan wal jarwa
kolay adigu saada kwarga falanka hadii aan meel raadis meel isuun yiin wali waa inis beled wala weydii kase
aha
inis maana meel fadhiyo maana meel wal kusii leeyo inis maana meel raadis eedo intero meel raayis baahir isu gudbiyoona sidii la hormarisay degmadaasi lankaasii soo hadal manaa meel raayis wuxuu helaa manaa lanka wareego wal qoro meel fadhiye inii hore baahir manaa ku jirta sida caafimaad wal xuquuqada waxbarashada wal xuquuqada hataa jiradka saaway meel raayis ma fayla amaanka nafsi wal xuquuqada meel kasta wal xuquuqda la fadhiye lanka wali guwa inii dayro isku qoyo isku roogo ma inii meel kasta manaa oo degmadaasi baahir inii soo gudbiyo la fadhiye manaa maheer oo sheeg iyo manaa sida nidaam oo turismo fadhiye ku saayta
adaka gudoomi ahaan xiriir intee dhankoola dhexeeya golaha deegaanka ee degmada Bardaale
walaa xiriirkan eelaan faylayo walaasoo meel raayis oo dhigaan aanatu ku sheego ma leh
hakii la dareeriyeenaa iniyo ashtaka ku eyin oo ada maamulka kiiga walaago saluugku muujiyaayo
mahayn sheeg arrintaasi mahay jirto
may islaata markun waktun haki eedii iniyo eraan gudoomiyihii degmada mooshina ku sheegnay wasan doorashadii tab wal yar lay bulu kuroog wada shaqeyn laan inii jarta bal taawiya
wallahi kullay dadka mooshinka may ka aleen meel faayis hunguri ka aleen kasta mooshinka nidaam lay mooshin kulli buu nidaam lan qabade hadana waqti lay sii buu wali buu hayna oo hadda maana wal isku sheen ma amal jeerna sawso wali buu kullay meel oo meel faayis oo eegay lay doorbi taas daraadee inii bulshadaas ay meel raayis oo na baahida oo maanaha uuna boorso uu guun iyo salaana meel raayis waxbarashadii aan caafimaad hogobno salaana meel dibi hogobno salaana inii maanaha meel raayis magaalada soo dhigay doorbi oo na balanto uu qaami oo na daarna inii maanaha hormarinaya balaya ayaa ahadni lankii muddo oo meel raayis horumarka degmada salaana kulay si qosay xaqsan
dhaliilo iyo hajeedii ayaan tan ka wiin oo hatiyo nin sheegamayba kumid ah gudoomiyaha wali areena inta badan golaha deegaanka wada shaqeyn joogta ee maleleh marka uu warsan limayba nin sheegaya ereena inii ertii doorashi ka kooyi oo deegaanka degmada Bardaale oo macnaa maka kooyina ee codka golaha deegaanka tan kalena mayba leyna ma xiriir oo weliba jaray oo kula dhexay dhinigii iyo weliba iyo hajeediyaan oo Al-Shabaab oo MCH magaalada Banaanje ku dhisa oo kale ya jaray leyn markuu eedogaas markuu waliyo isku alifadeen leya
wallahi hadda lanka meel raayis binaadanka wali boqol iyo toban isku sheegay kasta wal oo san ifa hadlay wala lanka badis hadlo meel fadhay inii aniga hadlo shee banaa meel farna hadlo fadhay kasta madan al shabaab an hareer aan leeyahay ana may meel raayis dadka la tan baa u fadhay ka bay in tigri kamaro madan al shabaab hareer leeyahay tigri kamaro ayaa mid fadhay isbaa fadhay taas oo wali boqol meel raayis lanka teendal dadka wali boqol raayis isku hadlayaan hadba la dhigay walaa isku hareer lanka meel fadhay joogi meel farna hadal lanka jira joogi meel farna wali boqol dadka aan in badiyo na meel raayis sadin koor qabto wali boqol wadanka burbura amri la baati soo tiinay dadka maana meel raayis oo taan inta gabayaan oo kala dabbay in laami dowladnimo fadhayaan wadan meel fadhay lanka horti walaal iyo habay sidoo kale joogi xadal oo meel fadhay sidoo kale haa yaa la fadhay meel raayis ku hadal leeyahay ka tay madan wada shaqeynayno dhaxayta wali boqol lanka jira xaqiiqda door yarta lanka
hata ana waray sugunkii la weeldado hay intee ka sugunta Bardaale waa mise degmada Baydhabo
Baydhabo
markun hoob marbo iyo bilaaween bulaankunki ee degmooshinka ku sheegni gudoonkii degmada Bardaale iyo golihii deegaanka shalika dooradeen in may ka tala jartay in degmadii Bardaale aad naga to iyo la shirto xaalki iyo isoos warsataanka mise hadalka kiyo degbo balayman siyaasa
wa horta hadalka aad isma saaray ee degbaleen si kastay hadal meel 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 saaray inuu degbaleen si aan sidaaliba meel kastay wala mar nidaam iyo kala dambayn sharci la fadhay kastay ma isku hadalay way go'aan ma dareen kastay oo waliba meel raayso nidaam dowladda dareerna halkaas nidaam dowladda falaan dheeri faroon baa ka sii
waa yahay hoob bishiraano eraan unu kalsoonidi kulanaga dhigudoomiyihii shalayni oo ka dooradeen diidmo mooye walkal aad markaas la kooyi korto oo ada edkikiija kukufa kudu karta jarta mudan gudoomiye
waribwaadiyo mooshin qoosku sheenana mooshin nidaamaka sheena oo bilaaro meel raayso lanku falaan meel raayso fikra maaday nidaam shabeka dambeyn malaha meelan kora
markan hobil oo shiraan oo iyo markun inta tiridii oo labaatii ikooda golaha deegaanka iyo dhiib kumid atumiil iyo iska rahaan saas ad xilkii kama ku waayarso
xilkii horta san la waayo iyo hala u dhatay meelo miyaano gala anigoo meel raayso horta ay furay mooshin korta ay intelaan maray oo meelay galta fikirba ha nidaam aleyo jaardar ma guwaano hukumaasolo yaa hoosteedana nidaamkii ilaa mudasmiin dijilo kadagaan yaa na dhisti haddana iyo maana koobal gaadaan qasay
hay marku iyo codka kiijo shale hoob adka koyti hatana kulanagani hoob eraan bisma ama gudoonkii meelama ka ekaada ilan hanaankun walaalan dhisiba dimuqraadiyi waah oo cod hal dheeri ah ka batay
horta haddii aanay mooshin qaado horta waqti ol dheeri
ayo waqti ban qobdayan walqobodka kiiga dhaliil ku muujiyo aan marku inaada la fadheeta marona oo aad nagata
lankorta fursad la siiyay maaho shaqo inis walkaan laayo inay walka suuq yow lanka waa dareen aad doordaysan hatana mooshin ku sheenay lanka fursad ma siiyo la aragu qodobada ismaraaka dadkiina balankana dhigku unu amay kare hero hero sadda diina kani qodobtaan dii qaadeen hero sadda nisu zulmaar amuhaa mooryaanum reel weydiyay nidaam ma falo
marku gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Bardaale xariir la soo biday oo arrintaas ka eedan oo aad warsadaas mooshinkii iyo walaayo uu la jeedaan hoob uu soo qobdayba gudoon malaha golaha deegaanka oo degmada Bardaale oo adigiisu wada xariiraysaan oo mudanyaalkaas xubnoo ku golaha deegaanka iyo mooshinkii oo wadaan qobdayo oo saxal markaas ansaxu ansaxna araw ma jaro
waa ka weyna soo biyana taa imi ma kii sheegaa sidaan indhi soo meen soo biyana kaani madu meel is meel soo biya gudoon ka sheegay soo waas wala nidaam ko hatta wasaaradu ku sugaayeen
markuu wasaaradii arrimaha gudaha hoobiye markuu arantaas ku gaabiyaas ada markuu ka gudoomiyaa maadaama aadan dhaarashay xilkii degmada in xaalad dejiida ma haboonayn
ah ya tan iyo leeyo wallo waligaa meel farasto nidaam uu Soomaali goobayn raayis inuu ila soo biyo xudur baan soo biyo xudur waa dhisi meel raayis hayrasaad iyo soo biyo gudoonsaad iyo waan soo biyo walaal jadon okay waan shaqeeyahay kastay
markuu ka eedayaa wasaaradda arrimaha gudaha in arrintaas ku gaabiday tamban dhiilayn oo buu waqti hore la go'aamiyay oo la soo biyay
ma ka eedayaa sawtay in hooliye badan waqti hano deeso yani goobraas yeen edna jeerna dada waliba hoolban waa lahay wasaaradda arrimaha gudaha ulay minisha gees kumadan qobla aydi kastay inuuna ka eedayn mee sawta waliyaana waqti gees sugaan hoobun in koyta waqtigaas ununooy walaanba qaadanay hoolilaha dulgaraan waliba intin saasi waliba meel raayso sabara muujiyaana kastay
anka dambeynta mudana gudoomiya hal ilaa ma tala ahaan may ka darsada fadhi oo aada ero fadhi xubnaha golaha deegaanka ee degmada Bardaale ee arrintu qaadoodeen
horta golaha deegaanka oo meel raayso degmada Bardaale ku door doorto ay meel raayso dhibaatooyin badan ayaa jiran oo sababto ah waliba waa man akhriya mana qoraayo horta badiida kastay lanka haddii aan meel raayso waa farmaatkii nisaabu waa bis garaasan kastay
kasi
laakiin haddii meel raayo lanku meel raayso waliba waa nidaamkii mooryaanumada leh barada meel raayso waliba waa intii sabareen waliba aan sabaraan la shaqeeyeen oo qasbuna kastay
kasi
waliba waran taas la jeeyay fadhan jeelay degwaa sayd hormari bulshada sayd hormari wadanka walba qabdo dowladnimo digital raha taas ka waalay ee jeewna maana meel raayso iyo suubiyan
ed idan mahadsanta mudane gudoomiye waqtiga qaaligii adin gurta iyo wareysiga adno ogolaatay kin kuma hadnaqaana mar waaxid
salaam iyo maad ciqaar tii